Here's another one. Ladies and gentlemen, now you are rocking with the best.
When I'm seeking in a dark such chick, Nisha Kem Kem, she messes up my haba on the DM. How come? Nani post Instagram so smarty. Video resolution Snapchat, makisi, tumejie chia kwenye party. Drama, you know I got baby mama. Sina ujanja kwa kene mezama. Pango wakando, narekebisha bando ni baby. Kama Rosie Muhando, Masai chiki baby kistobe. Nataka timing kumchinja kobe. Video call WhatsApp, home na mom sap. Taratibu baby, unaharibu. Dry chama mubashara bila kinga. Sija kataa ulipose maona mimba. Masai chiki, slow down baby.
Unajua bila kupa, unachokitaka sasa nini mbaya wewe. Yote bila kupa, mpaka nishiwa hilo mboni haya baby. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Mke nyumbani na watoto nyumbani.
Bingiri bingiri kwa kitanda. Unava katika na vocha na misamba. Cheni kiunoni tatu kwenye city. Minime data siambiriki. Wane wane burudani. Mchepuko unaniacha tafani. Na isi niko heaven. Teketeze kama September 11. Nibebeshe shida zako. Usita kwa charot kama jinako. Nakuwa kama punguwani. Kiniba kidogo mina sahau nyumbani. Oh my god save me before I'm crazy. Yamenishinda mapenzi. Yeah that's true. Nataka baki njia kuu. Keeping the tight my baby boo. Mchepuko. Yawai muacha mkusa.
Unajua mina kupa, unachokitaka sasa nini mbaya wewe. Yote mina kupa, mpaka nishiwa hilo mboni haya baby. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Mke nyumbani na watoto nyumbani. Unachokitaka sasa nini mbaya wewe. Yote mina kupa mpaka nishiwa hilo mboni haya baby. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Mke nyumbani na watoto nyumbani.